mkparịta nwayọ nwayọ. Ana m ekwu eziokwu, enugo
ana m anụ.
Mara maka nzoba, ndị mmadụ na-ewere ọnụ.